ataka kya kalunga mebiwerezwa kumpeko kwa Uganda Communications Commission kagumiza ragumize gwanga bekataina ateka teka zonaza kusala ku buwereza wa internet mu biro ebyokulonda wabadde wa maloboza agaka magalumiriza nga waliwo enteka tekezo kusala ku buwereza buno nga bwekyali mukaluka buna kaluma kabiya biri mugumo senkulu wa UCC George William Nyombi Temba gama tanafuna kusaba kuna kutongole nga kusonga ku mbeera eno era internet ya kusigala ke mu mbeera yonna Nyombi wabula aweze emikutu ejja mawulire okuweereza obutereevu amawulire agekuusa ku bujagalalo mu buddo bw'okulonda ate n'okulangira ebivudde mu kulonda nti binakuleekerwa akakiiko k'ebyokulonda kokka akakizibwa mu mateeka okukikola.